Mwari kumye na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangire ijambo. Mboneyeho n'umwanya wo gusuhuza abadahwema kudukurikira ku ijwi rya Amerika. Ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi kibanze ku bikorwa dukurikije amategeko mpuzamahanga byafatwa nk'iyicarubozo mu magereza atandukanye yo hano mu Rwanda. Ijambo nyamukuru turariha bamwe mu bigeze gufungirwa mu magereza basaba ko ibikorwa by'iyicarubozo biberamo byacika. Muri iki kiganiro turumva abasaba guca umuco rindi mikorere igenerwa abafungwa bashya bakinjira muri gereza irimo kubategeka kwituma ku karubanda. Abaganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko abakora ibyo babagambiriye gutahura ibyinjira mu magereza mu buryo butemewe. Kuri iyi ngingo turumva bamwe mu bacunga gereza. Uretse ibyo, ubu tubageza iki kiganiro hari abagabo 18 bafunzwe bazira ibikorwa by'icarubozo byabereye mu magereza cyane cyane iyi Rubavu iri Nyakiriba ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abafunzwe barimo bari abayobozi b'amagereza ndetse n'abafungwa bifashishwaga mu kwicurubozo bagenzi babo. Abo barangajwe imbere na Innocent Kayumba. Uyu ni gufatwa n'umucurabwenge w'ibikorwa by'icarubozo mu magereza. Urubanza rwabo ruri ku rwego rw'ubujurire mu rukiko rukuru urugereko rwa Musanze. Baregwa impfu z'abafungwa bagera muri 7 ndetse n'abandi bahakuye ubumuga. N'ibyaha byo hagati y'umwaka w'2019 n'2022. Nyamara igihe cyose imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu yagiye ibitunga agatoki u Rwanda rwabyamaganiraga kure. Ijwi rya Amerika ibafitiye umwe mu bafungwa wemeza ko yari umuyobozi w'abagenzi be ashinzwe ibikorwa by'iperereza muri gereza aratubwira byinshi yabonye n'icyo atekereza kwicarubozo mu magereza. Tube kandi tubiseguyeho kubera amwe mu magambo muza kumva ataryoheye amatwi kubibera muri gereza. Dutangiranye na Jean de Dieu Ihorahabona ugiye kumara amezi 7 asubiye mu buzima busanzwe. Yari afungiye muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere mu mujyi wa Kigali. Yatangiye adusobanurira ibyo bita gutanga ikizamini.
Ni ukuvuga ngo iyo kugeze hari muri gereza muri injira ngo bakabasaka mu buryo bwose bushoboka, bamara kubasaka bakabajyana aho kubereka aho muryama, ni mu kato, barita mu kato nyine kuko iyo uhageze ntabwo bahita bakujyana muri rusange. Ubwo rero iyo umaze kubona aho kuryama bahita babajyana mwese ku murongo bakavuga ngo nimuze mujye gutanga ikizamini. Ubwo rero urumva uri mushyashya ntabwo ubuzi ibizami ibyo ari byo. Ubwo rero babajyana ahantu bakazana udukarito, uduce tw'udukarito bakabateka mwese kwituma
icyarimwe
mwese rwose ku murongo, waba uri umusaza waba uri umwana mwese mbese nta gaciro. Ubwo rero ni ukuvuga ngo mwese mugomba kwituma kuri ako gace k'agakarito baya bagiye sinzi aho badukura nyine cyangwa se akandi kantu kose yabisashe. Nuko ubwo rero umuntu utabashe kwituma ubwo ngubu ntabwo bamujyana hamwe namwe, bahita bamujyana mu kandi kato kiwe mpaka nawe abashe kwituma.
Nyuma yo kwituma se,
iyo umaze kwituma nyine ni ukuvuga ngo abitwa barapi cyangwa se abasekirite, abo ngabo nibo bahagarikiye. Ubwo umaze kwituma nyine baraza bakajya bareba uko ingwe ngo byarangiye nuko ugaterura ukajyana muri toilette.
Bababwira ikigenderewe?
Bo njye naje kubaza nyuma impamvu y'ibyo bintu kubera ko nabonye nyine ari umuco utari mwiza mubi nyine, ubona ko ari iyicarubozo kuko niba ufashe umuntu yari amaze ukwezi muri polisi ni ibigora barya kwituma n'igihe bitemera kubera imiterere y'ibyo uba umaze igihe urya. Baza kumbwira ngo barimo basaka ngo umuntu ngo niba ngo nta rumogi ngo aba yahishe mu nda mwene ibyo bintu byo ngo kiyujya bwenge, ukibaza ngo ese kwituma nibyo bigaragaza ko ntabyo yahishe.
Wowe wabashije guhita wituma byagenze bite?
Inge amahirwe nabashije kugira nabashije kwituma kubera ko ntabwo nari maze igihe kinini muri kasho bari bamfashe bahita banjyana amageragere ibikorwa rwankatendi mu buzima busanzwe ubwo rurumva njyewe nari ngifite ubuzima nabashije kubibona icyo kizana ariko hari abakibura kubera kumara igihe barya impungure muri polisi bakazamanura arizo bamaze igihe barya nta badashobora kwituma
muri bagenzi bawe mwari kumwe aho ngaho mubitumye hari ikintu bigeze babonamo bavuga ngo bari bakinjije mu buryo bunyuranyije n'amategeko
ntacyo bashobora kubona kuko urumva icyakora nk'umuntu wayo bari kukibonamo n'inkange bari bafashe bahita bajyana muri mageragere ukavuga ngo bagufashe ugifite mbese ariko noneho se wamanye umuntu ukwezi umufite icyo kintu abagikuye kugeza igihe cyose namaze muri gereza nta muntu nigeze numva ko bafatanye ibintu muri ubwo buryo
nabaje nyuma yawe bagiye bakubwira ko bakoze uko kwituma ibyo mwise gutanga ikizamini
ubu ni umuco bara muri gereza gusa ntabwo nzi niba mu magereza hose babikora ariko muri gereza amageragere ubu ni umuco narawuhasanze musigamo na n'ubu mbese ni umuco
hanyuma se ko hari umucungagereza wambwiye ko ahubwo ari uburyo bwo kurwanya kwinjiza ibitemewe muri gereza we icyo kintu muracyemeranyaho uracyumva ute
none se ibitemewe kuba bagusatse ibintu byose babisatse kandi urumva niyo winjiye muri hariya muri polisi n'ubundi baragusaka icyo gihe cyose umaramo muri ribu uba warinjiyemo baragusatse niyo bakujyanye n'ubundi baragusaka ntabwo rongendanwa nawe ahubwo ntabwo wamenye biba bigenderewe
ku bwanyu mwumva byagombye kugenda bite hagombye gukorwa iki
oya ni umuco mubi kuko nta abantu umuntu ugiye gufunga hariya mu by'ukuri haba n'uwo bagenzereza gutyo ejo cyangwa ejo bundi akaba umwere ariko baramwandagaje rero numva ari umuco mubi kuko niyo wasatse umuntu ukamusaka mu myenda ngo umubiri wose ufite uburenganzira ukawusaka umuco rero wo kujyana umuntu ka Rwanda akajya kumwitumisha ku ngufu uri umuntu w'umugabo nta gaciro bigaragara ko ahubwo nuko uwo bikorera bamaze kumwambura agaciro nyine ntabwo aba akiri umuntu cyagombye gucika rwose nta kamaro kabyo nibyo kwandagaza umuntu gusa cyane cyane ko niba byari ibintu bifite umumaro abantu bafite amazina azwi mu gihugu bagerayo hariya ntibabibakorere cyangwa umuntu ufite amafaranga atanze ruswa ntibayimukorere nuko urumva ko ni umuco w'umuntu wa rubanda rwa giseseka udafite izina rizwi
uyu mugabo utifuje ko umwirondoro ujya ahagaragara yatubwiye ko ibyitwa gutanga ikizamini muri gereza yari afungiyemo yabyiboneraga na cyane ko nawe akigeramo yari mu bayoboraga abandi banyururu bagenzi be imageragere
arayibonye n'amaso yanjye buri muntu wese winjiye ku igororero rya Nyarugenge iyo acinjiramo akekwaho yuko ashobora kuba yinjiranye bimwe mu bintu bitemewe mu igororero bavuga nk'amafaranga bavuga simukadi bavuga telefone ubwo rero uburyo abafunzemo imbere bishyiriyeho kugira ngo babashe kugenzura ko umuntu akinjiranye ibyo bintu bitemewe abanza gutegekwa akigeramo imbere akituma ahantu hatemewe agahagararwa hejuru hanyuma mu mwanda we bakagenzura niba ibyo bintu nta birimo nk'uko rero namwe mubyumva ntabwo bikwiye kuko ibyo bikorwa umuntu w'umugabo cyangwa w'umugore ntabwo rwose ibyo bintu bikwiriye niba koko ari na ngombwa kugenzura ibyo bintu byagombye gukorwa n'abakozi ba RCS abacungagereza aho kugira ngo bikorwe n'abafungwa ubwabo bagenzura umuntu uje gufungirwa mu igororero birumvikana rero ko uwo muco rwose ni mubi ubangamiye uburenganzira bwa muntu ukwiriye no gucika
none si ikibazo gikomeye ko hari umucungagereza wambwiye ahubwo ko iyo bagukeza ari abacungagereza aribo baguha bagenzi bawe bakajya kukunesha nk'uko babivuga ngo ni ukubashyira ku gitiyo
ibyo mvuga nibyo nahagazeho ibyo bintu umuntu abikorerwa n'abashinzwe umutekano w'imbere muri gereza baba yita ngo ni barati nibo bakora ibyo bintu gusa hano bavuga ko batanarinzi ko ibyo bikorerwamo imbere byanga bikunze barabihisha
bibangamye bite
uburyo bibangamyemo umuntu burya nubwo yaba afunze ariko aba afite uburenganzira ntabwo rero akwiriye kujya kwituma ku karubanda aho buri muntu wese amurenga rero niba umuntu akwiye no gusakwa rikwiye gukorwa mu buryo bwiza budatesha umuntu agaciro
bibaye ngombwa ko muhura n'ababishinzwe nk'abantu mwahabaye mwasaba iki
icya mbere na mbere ni ugusaba u urwego ukuriye igororero ukagenzura ibintu ndetse ukarica kuko ubwo iyo ngiyo urwego rushinzwe kwagereza niwe rwabikurikirana rukanasobanura niba koko ibyo bitari ngombwa ariko nyine kiri gukorera mutari ngombwa yakabaye bishyirwa nko ku kibuga cy'indege ku buryo buri muntu wese uje mu gihugu yacitswe nawe yakoreze iki niba rero bidakorwa bivuze ko ibyo bintu bidakwiriye.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo. Turarebera hamwe ingingo y'ibikorwa by'icarubozo bibera mu magereza yo mu Rwanda. Kuri mikoro Kigali mu Rwanda muracyumva akabayo urubusa. Kuri iki kiganiro gicukumbuye Radio Ijwi rya Amerika yakoresheje ibishoboka ibona abacungagereza bazi by'umuco wo gutanga ikizamini cyangwa se gushyira ku gitiyo. Uyu mucungagereza ku mpamvu z'umutekano we twamuhinduriye amajwi.
Gutanga ikizamini bivuga mu buryo wenda bwo kugira ngo babyubahishe kera imyanya y'ubundi no gushyira ku gitiyo.
Yego.
Urabona hariho n'abantu baba bafunzwe na kangahe niyo bakubonye bagukeka cyangwa se akubwira ati ufite ibiki ukanga kubyerekana. Kenshi kandi nabibonye hari igihe usanga yapakiye.
Yapakiye gute?
Upakira ni ukuvuga ngo abicisha hasi mu kibuno. Ashaka na mugenzi we ubundi barabifata niba ari nk'itabi niba ari n'ibindi biyobyabwenge bibyo bakabishyiramo mu dupapuro bakazinga kuko ushaka kuzinga urupapuro ari rurerure akakazinga yamara kukazinga yasigaho akadodo atagasigaho arangiza agahina agashaka mugenzi we urumva
akakimutsindagira mu kibuno
urumva uwabigize umwuga uzi ko ashobora gutwaramo miliyoni y'amafaranga mu nda.
Ibyo bintu wigeze ubibonaho?
Ewe cyane rwose ndabizi cyane. Urabona ayo bakwiye mu ntara ashaka kuzana za ngeso z'umunara kandi hariya ntabwo byakunda babazanye ari benshi iyo babazanye ari benshi nabo ku muryango kuko baba bari bakeya basaba umusada mu maparato navuga ati muri iparato ntidukeneyemo abantu baza kudufa umusada wo gushaka abantu banzanye njyewe bahamagaye mu musada tugera ngezeyo tubwira umugabo nibyo nshaka kugusobanura kugira ngo ukumve ko yagateye
yego ko gushyira ku gitiyo.
Twageze haba harimo abandi bafungwa ni ukuvuga ngo ntabwo twebwe twamushyira ku karubanda hari ahantu haba hari abandi nyine barabashyikirije baba bashinzwe n'umutekano imbere buri ubundi ushaka kumubona neza uhita umufata ukamwicaza asutamye asutamye adakojeje aje kibona noneho ikindi wasanga hari n'akamanuka ukamwicaza areba haruguru badafashe hasi adashyize hasi uhita ubibona ubona asa nk'ubabara kwicara bikasa nk'ibimunanira agasa nk'ushaka kunama yafata hasi uhita ubibona n'ubundi nishyize nkaho ukambwira ati nyesanyesa ko nyesanyesa nabwizi
oya
ushobora kwicara gutya urabona nk'ugiye gusimbuka amakeri ukazaza usa nk'ubuja ariko utava hasi usa nk'uzamuka gake gake ubikora vuba vuba nibyo bita kunyesanyesa iyo abikoze kenshi akabikora nk'inshuro mirongo itatu ibyari nyapakiye uhita ubibona vuba aragenda ntabwo wemera ko yisabye muri tuwarete amukubita igitiyo akamubwira ati ngaho nyesanyesa akanyesanyesa nk'iminota cumi n'itanu abatangiye nko gushyuha nange bahita bamubwira ati ngaho ituma iyo anyesanyesheje yaje kwituma bikanga bahita bamukubita amazi akanywa iyo anyweye amazi akongera akanyesanyesha na mirongo itatu ahita yisayidiye bya bintu byose yagize ati yapakiye kikavayo bikagwa ku gitiyo bakamubwira ati ngaho byoze bakamuha nk'amazi akabyoza amara kubyoza agahambura yarebye ko uwo mugabo twamukuyemo amafaranga agera mu bihumbi ijana na mirongo itatu
yari yayambariyeho gutya
ayacisha hasi mu kibuno agapakira nyine agapakiramo ndani ndani agapakira burya iyo babikoze igihe kinini ndabona zijyamo nk'abatinganyi b'abatsindwa nabo baragenda bakapayuka bakagira ububiko bunini.
Iyo ni inkuru
ariyo ndamugene wengewe tuvugana ntabwo nikiriwe ubundi we urumva iyo ni ibintu nabonye n'amaso yanjye.
Ubwo ni uburyo bwo gutahura ibyo wafata nk'amakosa cyangwa nk'ibyaha nta bundi buryo byakorwamo?
Ni ukuvuga ngo kuko bazi ko ari umuco w'abafungwa kandi burya ntibanye n'abantu cyane urabashyikira nyine ukavuga ati nk'uko bigenda wowe tuzaba dufata tuzaza tumuhana ariko niyo ari gushyira nk'uko ati wakakiye kuko tuzi ko ari nk'umuco wabo akavuga ati akiyego rwose ati nta kibazo ati ntibakujyane ntibakujyane ati kandi byose bikubiyemo bakamujyana ku gitiyo bamara kumwica ku gitiyo bakagenda bakamukorera iyo mukorera yamara kuyasohora mu nda bakayatunganya bakayoza bakayamuhereza n'ubundi agumara inshuti yanjye
y'amafaranga y'amarayi
cyane rwose abarayi kugira ngo umufungo w'iki gihe n'umufungo rwa kera atandukanye ayazana yamara kuyasitaza avuga ashobora kuyama akiyego akiyabara akayabara sosiyare urabizi niwe ushinzwe kwakira ibintu byabo barangiza bakayamwandikaho muri sosiyare bayamwandika rwose bakamuha konti ye sibyo akajya akoresha n'ibisanzwe baraye
none se niba hari uwo mushyikirano hagati y'abafungwa n'abacungagereza kubera iki bagera kuri urwo rwego rwo kumva ko yajyana mu nda yanyujijemo hasi mu kibuno ntashobora kumva ko ahubwo harimo ikibazo kuba n'ubundi aje akayaha sosiyari yayamubikira kuki bigera kuri urwo rwego
yewe reka musubize aho ngaho nagiye kure ni ukuvuga ngo urabona na gereza ya Rwamagana n'izindi gereza
yego
kuko ngenge nabibonye nageranye nabibonye nka gatatu cyangwa kane ziriya gereza zibamo ubucuruzi bwanze gushiramo urabona iyo avuye hariya kenshi bikorwa n'abantu bimuka cyangwa se kwa kundi tubajyana kwa muganga ujyumve neza ndetse tukabajyana mu nkiko yagerayo urabizi abahaje abaturage babo kubareba bakurikirana imanza zabo sibyo uko wa mugani kurinda umuntu kurinda biragoye ashobora guca hirya utabireba agahitamo amuhana ikintu kitemewe amubwira ati agira udufaranga uzatwifashisha noneho ya mafaranga amuhaye akavuga ati amafaranga barabaha nabo ku muryango wari butume ngira gute ninjiza ni cya gihe mujya nko kuvayo agahita yapakira papa nyine akubwiye yagera mu gipangu arayapakurura akagenda akayabika yajya gusohoka agiye kwa muganga akongera akayapakira noneho rero mbaza ndayakoresha gute yageze kwa muganga kubera abacungagereza bafite risike nyinshi kandi igihugu ntabwo kibireba ntabwo kibizi ishobora kujyana kwa muganga reba sasha nawe uraba ukuntu sasha yubakitse nibyo bitaro nabashije kuvuriza inshuro nyinshi nyinshi zitaba ari mushobora kujyana abafungwa 50 muri abacungagereza 5 cyangwa 4 abo bafungwa bari kujya muri serivisi zirenga 10 iyo mugezeyo sindumvumbume ubu bari muri disike iyo kuba naturuka cyangwa akagira ikindi kibazo kiba iyo ushyize na hariya nabona serivisi ziyegeranye abanenda abapfusha nawe bigatuma yicara ahangaha tukajya ku yandi maserivisi ahangaha bashoje nahita mvuga ati babiri wowe urajya muri serivisi nawe ujya muri iyo serivisi njye wumva nsigara ku muryango nshunga aho binjiye ari babiri nshunga n'aba bandi bangahe bandi bane wenda bari batandatu nshunga n'aba bandi bane basigaye bicaye hanze ku muryango bategereje kujya muri za serivisi zindi ndi umuntu umwe we iyo agezemo kenshi burya n'abaganga babigiramo uruhare ashobora no kubwira muganga ati wamfashije akimuhamagarira umuvandimwe arimo aramuvura aramwemerewe mfite n'ububasha bwo kubona amuhagarara hejuru agahita amumuhamagarira wenda ahubwo ati njye kwa muganga wamfashe iki wangije ibyo ahangaha ko mfite udufaranga ukamfasha cyangwa akabonye n'abakirinda ubwo urumva atari amanyanga akoze simbizi ngewe ndi hanze ndi mu kazi akajya kuza guhura na muganga ukabona umuntu aje yasinze wumvise za risike duhura nazo iyo ugeze imbere y'ubuyobozi bakubwira yuko ari uburangare bagerageza yuko wari ukeneye mani pawa ku mbaraga wari ufite
kuri kwa gupakira kw'abafungwa icyo bakunda gupakira cyane ni iki
nukuvuga ngo icyo bakunda gupakira cyane kenshi ibintu nabonye ubu telefone buto buriya gatushe iyo ari yo yose niyo yaba na simatifone umufungwa amenyere gupakira arayipakira ariko ubu telefone buto amafaranga ibyo rino n'abagore bundi abandaga bapakira itabi buriya umugore agakinwa n'imana umugore arapakira hose akahapakira
umugore se ashobora kubinyuza mu gitsina
cyane rwose akabibikamo akamakinga akagenda hejuru y'isano hari umugore nuko namwibuka neza igeze kumusaka bamukuramo itaye ibikamba by'itaye baramusaka rwose abikura mu gitsina cye rwose
uretse se mageragere mu yandi magereza naho biba biriyo
ahubwo niho biba cyane
ubwo buryo bwo kubashyira ku gitiyo nabwo bubayo
hose naho butaba niyo ni sisiteme yazanywe urumva yo kugira ngo nyine n'abashinzwe umutekano bayifashishe iraduka hose nyine irakwira hose mu magereza ubwo iyo bakuzanye bakagukeka karare ntabwo ugomba gucika aho ngaho ntabwo kubika igice bakagusaka bakaguca akaza kwereka reka nkubwire kandi cyane
yego
iyo yapakiye sibyo hari umunsi w'umukondo yendayo hasi ubundi iyo umufashe niba ugeze gutya agace ugasa nk'umukubita hagashyi yapakiye uhita ubibona biramubabaza cyane
utarabayeyo uba wumva ari ibintu bidasanzwe
nyine umuntu utarabayeyo cyari igitabo ngenda numva nacyandika
kuri iyi ngingo urwego rw'amagereza mu rwanda rwarabihakanye nk'uko madamu Therese Kubwimana yabitwandikiye mu butumwa bugufi kuri telefone ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 11 bugira buti
ibyo ntabwo bibaho rwose ntabwo binashoboka
tuvugana na madamu Providence Umurungi utegeka komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu yatubwiye ko aya makuru ari mashya ariko ko biteguye kuyagenzura bakazamenya ukuri kwayo
pepele na komisyoni kijema njini mwema nifiri ngariko na mfungu walua natuki iyo kesi profeti na umamu buganye mjimu wabira batugire wabire komisyoni nchwa tushenzwe saibu nanu gwebose tunachene yekujira tujayo nubu wende tunatungura njina kujangu tunamenya liko libra umu namenya ngayo makuru asa wala kujeneko kwa kajenda kaya wazandye so makandi tukumere kufuga na naba fungwa na mwuyoguzuhari naki na hako so far mama monitoring twakoze kandi duheruka mu magereza bo nibura yo muri Kigali turi ubudufite na kugira mu kwezi gutaha mu yandi makacu
yego
nibura ndi information mu analysis ya menya ni no kwabaza na byabayo kandi korera no zubugizwa ni pratique wende nyine ni niho hoterwa nyine ntabwo ntuza ntabwo byemewe ariko twese ku giti cyacu so far nta antamori report dufite z'abagiyemo nta bigeze babitubwira
yego
ngo kumbire ngo nibyo cyangwa sibyo ariko nibura na information tugize ubwo abazajya muri monitoring ubutaha nicyo kintu bazakibaza nkabo ngabo bafungurwa bavuyemo
yego
wamurashira ko ashaka kuza kuri komisiyo cyangwa se atanavugishwa n'iki ku buryo namugira ku buryo nibura umuntu yagira detaye kugira ngo nazajya ajya muri investigation nitujya muri monitoring akagira no kuri investigation ariko ko iyo practice niba ihari n'ibiri generalize twari gihe usanga nk'abacungagereza bamwe ari pratique zabo utari generaliza aho usanga ko wenda rimuza niba ari tekinike umuntu amenye ko ari practice tubakorera ubuvugizi babihagarike kuko iyo dusanzemo arimo such kind of practice twebwe gusa tunavugana n'inzego z'ubuyobozi ntitubabwira ngo kanaka yatubwiye ibi ariko tubabwira hari practice batubwiye gukora this is not we have to correct it tukazasubira kuverifya ko batitagikora ni na gutyo n'ibyo gukubitwa byagabanyije byacu hamwe byanacitse ko twagiye dukora ubuvugizi cyane nshobora ko ari ibintu bihagaze bigomba guhagarara
aho ni byiza cyane kuko nabyo bajyaga babivuga
ariko ubu ngubu urebye bema nko mu makasha n'ibikera niyo kandi ugiye ugasanga ari nk'umuntu ubikora uhita ukora ntuza ku buryo rero bihita yoherezamo nka investing nka inspection yabo bagahita bagira babahana
nk'uko natangiye mbibabwira ku musozo w'iki kiganiro mureke mbumvise bwana Steven Kabera yahoze afungiye muri gereza ya Rubavu imwe muzavuzwe n'impfu nyinshi z'abafungwa ndetse n'abahakuye ubumuga Kabera ari mu baherutse gufungurwa ku mbabazi z'umukuru w'igihugu yahoze akuriye iperereza muri gereza ya Rubavu
nduzi nk'umuntu wakoranaga nabo mu rwego rwa sekirite y'igipangu mu imbere nari nshinzwe iperereza
ubwo wanikaga abantu bangahe
ibihumbi 815
kuri uru rwego umucamanza mu rukiko rukuru aravuze ati agiye gukusanya icyo afata nk'ibimenyetso bishya asabe abafite ababashinja bataje baze hari ndindi kubona zishobora kuba mu cyemezo cya mbere
ku cyemezo cya mbere uko twabyumva bagena inkiri muri gereza ntago twakishimiye cyane cyane ko umuntu wakoraga muri sekirite hari abantu bakatiwe bayoborwa nk'uko nanjye nayoborwaga hariya turi abafungwa twambaye umwenda w'icyaha ariko hari abantu baduha amabwiriza bari hanze y'igipangu bakoreshwa na RCS iyoborwa n'urwego rw'igihugu tukibaza ese ni gute umuntu waje gukora ibihano wahawe inshingano zo gukuyobora mu gipangu akatirwa umuntu wahawe inshingano n'igihugu akagirwa umwere kandi imiyoborere yo mu gipangu m'imbere tuyikura hanze y'igipangu kandi hanze y'igipangu ari umurongo utangwa n'igihugu tukibaza tuti se abo bantu bagizwa bere gute kandi aribo batangaga umurongo w'akazi nkurikije ibyo perezida w'urukiko numvishije avuga numva harimo impinduka cyane cyane ko yasabye ko abatangabuhamya bazagaragara mu rukiko bashinja cyangwa bashinjura bityo bikaba byatuma umunyacyaha cyangwa se umwere yazagaragara aho ngaho cyane cyane ko biba bizaba byabaye public abantu bose babireba
ibintu bivugwa muri iyi gereza no kuri ni ibinyoma bari abantu bavuga bagiye bapfa bagera muri barindwi ku bwawe nk'umuntu uhabaye iyo myaka
ibyo bintu ni ukuri ntago nibuka amazina yabo bose uko bangana ariko ababaye ibimuga nibo benshi kuruta bapfuye kandi biragaragara harimo mubyara wanjye bitaga Ngarambe Xavier Arias mu China we n'umwana ungana na murumuna wanjye yaje nsanga hari yamwakira aza kubana na byinshi nyuma birangira byinshi amwishe ni ibintu byabaye abaturage bose bareba nta bwisho babuhari hari nabandi n'uwitwa Peter nawe afite ibimenyetso baramukubise ikibuno kiracika afite ibintu agaragaza ku buryo nawe ubwa uvuga uti koko ibi byaha ni ibyaha byabaye, ariko tukibaza ni gute umuntu akorerwa iyicarubozo ringana kuriya ari umuyobozi washyizweho na leta, nta kesi agaragaza uwo muntu yatumye amugira kuriya akagira ubumwere. Ibyo nibyo bintu twibazagaho cyane cyane
kuri uru rwego. Ni kimwe twiteze ku butabera,
cyo twiteze ku butabera, twiteze ko bahamagara abatangabuhamya, bagahamagara abashinja n'abashinjura, ndetse hakagaragara n'imvugo za bamwe mu bakoraga mu rwego rwa sekirite bari muri gereza bagifunze bakatiwe, hari n'abagizwe abere, ndetse hakagaragaramo na ba bantu tuvuga ngo bari abayobozi ba RCS bagizwe abere, ndetse bakisobanura tukareba ukuri kukagaragara, cyane cyane ko hazaba hagaragayemo abatemwe.
Nk'umuntu wari ushinzwe iperereza utanga amakuru cyangwa uneka abantu 1800 mugeze kuvuga uti uwaguha ijambo buri umwe muri bariya baregwa bose bakorwa n'isoni,
ntago aya makuru yagiye kugera ku rwego rw'ubucamanza cyangwa se rw'ubutabera bidaturutse mu baturage hagati yacu. Harimo ababaye intwari bari bafungiye hariya, cyane cyane abakoreraga leta bagiye baba intwari basohokamo hariya, babasha gutanga amakuru birakurikiranwa, cyane cyane ko rero n'ubu ngubu hari abagifunze bashobora kugaragaza uko kuri nyakuri, ureke ibinyoma umushinjacyaha ashobora kugenderaho akuye mu bitabo cyangwa se yumva ahandi hantu. Niyo mpamvu bari abatangabuhamya bashinja cyangwa bashinjura nibagaragara mu rukiko bizaba ari byiza kandi bizatanga umusaruro kuruta uko mbere twabyumvishe ngo bamwe babayabere abandi babanyabyaha.
Bibaye ngombwa ko baguhuza na bariya baregwa ari abagizwe abere ari n'abahamwe n'ibyaha, imbona nkubona urabibona gute?
Njyewe nk'uwahakana niwe nabanza nkabaza, kuko ibyinshi byakorwaga nabaga mpagararanye nabo, hari benshi bakubitwaga mpahagaze, hari benshi bishwe mpahagaze, ariko kubera ko njyewe ntigeze nijandika muri ibyo bintu, nabirebaga nk'umuntu ukora muri sekirite, ariko numva umutima wanjye utanshira urubanza rwo kugira ngo mbashe kubikora nk'uko babikoraga bitewe na n'urwego rwanjye nabashinja nkurikije uko nabonaga babikoraga, kandi twabaga duhagararanye nk'ukuri kwanjye.
Iyo havuzwe ibikorwa by'iyicarubozo kandi mu magereza abantu baba barahamwe n'ibyaha bakurikiza iby'amategeko yategetse, ibyo bindi biza gute nk'umuntu wari ushinzwe iperereza byashingiraga kuki?
Za nyungu ku giti cye nahoze nkubwira z'umuyobozi wayoboragamo imbere ushinzwe umutekano, nubwo tuvuga ngo uburenganzira buhabwaga no hanze, ariko hari ukuntu nk'umuntu ufungiwe politiki, hari nk'uwitwa Sylvain wahoze mu ishyaka rya Ingabire Victoire n'uwitwaga Fabien Twagirayezu n'abandi bazamurwaga, nkatwe dukora muri sekirite komiseri ushinzwe umutekano akatubwira ngo mugiye gushinja aba bantu gutya na gutya na gutya na gutya, nyamara ibyo bintu ntabyo bakoze ntabyo bazi, nyamara twagira imbere y'abayobozi b'igororero bakadutegeka ko ibyo bintu koko tugomba kubipresenta tukabashinja, nyamara ibyo bintu batarabikoze. Twamara kubivuga bikaba ngombwa ko uwitwa Semahane yabaga yatutiye umutwaro w'inkoni yavuye ku musozi hejuru, bikaba ngombwa ko abantu bakubitwa inkoni zikagera muri 200-300, nyamara ibyo byaha atari byaha byabaye, ahubwo ari ibyaha bipangiwe aho ngaho bitewe n'inyungu z'abantu ku giti cyabo.
Hari ikindi wumva wakongeraho mu byo tukuganirije tutakubajije?
Icyo nakongeraho ni uko iyicarubozo ryakorewe muri gereza ya Rubavu abantu b'ibyumva nk'ibinyoma ntibabyumve nk'ukuri, kandi ntago 800 by'abaturage b'abanyarwanda, nubwo haba harimo abanyamahanga, ntago bose baba bavuga ibinyoma. Ukuri kwarabaye, kubabaza umuntu usanzwe babajwe n'amategeko ari mu bihano ukamubabaza none ushingiye ku nyungu zawe ku giti cyawe uzitirira inyungu z'igihugu, ntago nanone aba ari byo. Ikindi kintu nakongeraho ni uko aba bantu bitwazaga ko bakorera government ari oda yavuye muri government, ariko twaje kumenya ko atari oda yavaga muri government, ahubwo byabaga ari ibintu bikuriye ku giti cyawe. akaba ariyo mpamvu numva bakabaye babibazwa ku giti cyabo bakanabihanirwa ku giti cyabo ariko batitwaje leta y'u Rwanda kuko leta y'u Rwanda siyo yabatumye.
Inshuti bakunze irijwi rya Amerika by'umwihariko mwe mudahwema kudukurikira muri dusangira ijambo aha niho nsoreje ikiganiro nari nabateguriye kuri uyu munsi mbatumira ko namwe aho mutuye aho mukorera mwakomeza kutugezaho uko byifashe mukadutuma natwe tukabatumikira. Ngaho ni mukomeze munogerwe na gahunda zacu ku ijwi rya Amerika kuri mikoro mwumvaga Eric Bagirubusa naho butaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.